sɛdeɛ mɔde kaate nkurɔfoɔ bebree deɛ no ɛsɔ me ha sɔ awurade adom ara na seesei mede te ha asaa sɛ mehyɛ aseɛ no mewareeyɛ koraa no mewaree 1944 ɛna mewoo 1945 the first born akyerɛ sɛ ɛde gugu so a ɛbɛyɛ sɛ 1964 ɛna me wura ɛkaa mu ɔkunu kaa baabi ɛfiri saa berɛ no a so sɛ awurade adom nti maanware na mene no a na na ɛyɛ store no deɛ ɛdi kan no na nka yɛ drɔ store na ne yɛyɛ a nti berɛ a wɔfiri mu no mekɔɔ so a toa so sɛ mɛbɔ mmɔden a sɛ mmɛyɛ sɛdeɛ mɛtumi de ahwɛ mmɔfra no afei ɛduru sɛ wɔmaa no ɛkɔɔ tebea foforɔ mu no na yɛte sɛ sɛ wonni pharmacist a wontumi nyɛ adwuma no nti adwuma no so so ɛpɛ pharmacist anaa biribi saa nti ɛma me kyɛnkyee no ɛde kɔ hardwork nneɛma nneɛma biribi a mɛnya biara sɛdeɛ nkurɔfoɔ frɛ me alata no biribi a mɛnya biara no na kyerɛ sɛ metɔn no kakrakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi de ahwɛ mmɔfra anokwasɛm ne first ne yɛ Ghana ha na sɛ ɛkum ase ha no wokita sika pɔnko koraa wotumi de di dwa ɛne aduane ma no yɛyie naɛso ɛnɛ so sɛdeɛ nneɛma no asi akɔ no ɛden paa sɛ sika mpimmienu koraa wontumi mfa nkɔdi dwa ɛma ɛnyɛ yie mpimmienu wodi a ɛnyɛ yie nti ama sɛsɛ yɛasetena mu no ɛden paa ɛden yie a awurade adom ara na kyerɛ sɛ yɛde daadaa so na first no na nka nte saa na seesei sɛdeɛ yɛhunu no anaasɛ moate ne nkurɔfoɔ bebree ano no ɛden kaa ne yɛdi kaprɛ ba ɛnɛ so so ɛbaase yɛdi saako yɛdi sɛ mmienu ɛnɛ deɛ ɛbaasɛ pounds ne adeɛ ɛnɛ so deɛ ɛduru ntausen mu nti na kyerɛ sɛ wohwɛ mu a na ɛmu ɔden paa akyerɛ sɛ nyame no ara na wokitakitakita yɛ mu sɛ nyɛ nyame a yɛnte sɛdeɛ yɛteɛ so awurade adom ara kɔa ɛtumi ɛtena nti seesei yɛa deɛ sɛ mo aba na sɛ mo sɛ motua mpanin nsɛm a na ɛyɛ mpanin nsɛm a ɛfiri mɛka ne yi a ɛfiri 1940 titiriw paa sɛ ɛmu hyɛ aseɛ paa deɛ ɛfiri nanti sɛ yɛnya afa ahodeɛ koraa no 57 a yɛnya afa ahodeɛ no ɛnu mpo ne ɛsɛ ɛmu ɔde nanso saa berɛ koraa deɛ sɛ na ɛyɛ na ɛyɛ paa yɛnya afa ahodeɛ no na ɛyɛ ɛkɔpem 64 ne 66 ɛkɔ 70 mu hɔ no koraa no na ɛyɛ na afei ɛfiri hɔ ba a wɔmaa no kɔdii asogyafoɔ nsɛm no ɛna ama seesei yɛ ahokyerɛ no aboro yɛ so yɛntumi ɛma hwɛ sukuu hwɛ ɛnɛ sukuu asɛm ayɛ dendeende wokita mmɔfra mmienu ana mmiɛnsa no ahwɛ yɛ sukuu a na gye sɛ wotentem paa wantentem anyɛ yɛ sukuu fees dendeende bibiaa ɛde sɛdeɛ moase no nkurɔfoɔ bebree ano no nti seesei deɛ Ghana deɛ sɛ mokɔ mmɔakyi a yɛ a monka yɛ paa wɔ paebom na ɛɛden yɛasetena no mamu ayɛ den nɛso awurade adom ara kɔa yɛtim yɛwom deɛ nyam de bɛyɛ sɛ biaa na yɛafa ne saa nti sɛ mobisa a wɔmmɛn mu ne yɛasetena mu abrabɔ a na saa na yɛa bɛtumi de mu abɛsi sɛ mowɔ foforɔ bi so mokae biribi na mobɛbisa na mekae a ɛno so bi a mɛtumi abuɛ ani akyerɛ mu owuraa mɛɛre wo sa mpa
na mmerɛ na woyɛ mmɔfra woyɛ ankala te sɛ wobɛkɔ sukuu na sukuu fees na ɛyɛ den te sɛ seesei ana
seesei yɛ a sukuu fees ne deɛ nyame na tua ma yɛ ɛsaa sɛ seesei yɛ a mmɔfra a seesei mehwɛ wɔ yɛ me ba panin me first born akyerɛ sɛ wɔno so so wɔnyiyɛ kɔɔ sukuu ɛwie deɛ yɛ tikya ne ɔyɛ headmaster ɛwɔ pɛsɛ yɛ ahanom ɔno nso so wɔkɛɛ mu ɔno n'ano yɛ ne mfeɛ nson a wɔwuiɛ maakyeyɛ mu ɛ ampɔsa maakyeyɛ mu ne mfeɛ nson a wɔwuiɛ nti seesɛ wɔno so ne mma ɛna kyerɛ sɛ wɔagya a seesɛ yɛ a yɛrehwɛ wɔ pɛne no deɛ mo ne ne baa ha seesɛ ɔno wɔawie secondary school adwuma wɔ he ɛna deɛ ɔdi n'akyi so so seesɛ ɔno so so ɔwɔ secondary school ɛna deɛ wɔka ho so so ɔno so so ɔwɔ JSS na ketewa paa berɛ a wɔka wɔwuiɛ no na ne yere no ne wɔanyam a kyerɛ sɛ ɔno so so paawo no a afei na ɔno so anya mfeɛ nsia wɔne ɔne nam hɔ posokosiwa no ketewa no nti nyame na hwɛ yɛn nyame na hwɛ yɛn ɛna wɔyareɛ so so ma me kwan saa berɛ yi a mewɔ mu yareɛ ne adeɛ nka meyɛ nnipa a metumi tu anammɔ meyɛ adwuma kikiri 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 seesei so so yareɛ aka me ato hɔ akyerɛ sɛ sɛ mekɔ baabi a ɛware kakrakora na obi nka me ho a mentumi nkɔ ɛno ara sɛ mete faako saa nti sukuu asɛm no deɛ nyame no ara na ɔhwɛ nkwadaa no so kakra kakra ma yɛ
na mpatwo woakɔ sukuu ana
medeɛ menkɔ sukuu da
na saa time no na nnipa bebree kɔ sukuu ana
ɛyɛberɛ so no deɛ na wɔ mo sɛ mmaa so kɔ ho nhia
saa
yɛyɛ pɛɛ so no yɛberɛ so no yɛsɛ ɔbaa deɛ wokɔ sukuu a ɛho nni mfasoɔ nti mmarima no mmom no a yɛde wɔ mo bɛkɔ sukuu nti ɔbaa woyii kakra bi a yɛse ware nanso awurade adom nti no mebɛwareeɛ no mewaree mmarima no wakɔ sukuu nti na kyerɛ sɛ ɔno so so wɔnim sukuu no ho nimdeɛ nti wɔbɔ mmɔden a sɛ kwadaa no ɔbɛma wɔ nyinaa education so nyame adom berɛ a wɔwuiɛ koraa no ne nkwadaa no hyehya nanso so nyame adom nti meyɛ kakra 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 hwɛ wɔ mo nyinaa ma wɔ mo nyinaa kokɔ secondary school ne ade
nti wo nnua mmarima ɔmo ne nyinaa kɔ sukuu ana
me nnua mmarima no ebi kɔ ebi ankɔ na wɔn a yɛkɔɔeɛ koraa no wɔn nyinaa so so yɛfiri mu wɔn wuwuiɛ na sɛ me nnua no mu mmaa ne ade no deɛ me maame wɔ dunum wɔwɔ 15 ɛso so yɛn nyinaa obiara nkɔ sukuu gye sɛ mmarima no kakra no ara na ɔkɔ sukuu so wɔn a ɔkɔ sukuu no nyinaa wuiɛ
ɔmo wu ntɛm
yɛwu ntɛm kyerɛ sɛ wɔn wu ntɛm ɛna ɛka a wɔn a yɛankɔ sukuu no so so wɔn so so bɔ bra no ara biara na wɔn so nti seesei deɛ sɛ me maame ne yɛn mu adeɛ ankasa deɛ aka mmaa nko ara mmaa no ɛna seesei yɛawowo ama yɛ so yɛ mmaa no wɔn mo anyanya education paa ɛna seesei me sista panin a medi n'akyi ne ba ɛyɛ doctor ɛwɔ 37 wɔyɛ so ame nkɔmɔ da ɛne sogyafoɔ ne apolisifoɔ nurses ne ade nyinaa nso me ba no baako so so awurade adom ɔno so ɔyɛ nurse ɛwɔ manhyia hanom ɔyɛ nursing sister hɔnom kyerɛ sɛ yɛyɛ afa yɛankɔ sukuu nti no yɛware akrakyefoɔ akrakyefoɔ yɛware yɛ so so yɛbrɛ yɛ ho ase ɛma wɔn mo so so ɛhwɛ yɛ mma no yɛtete yɛ mma sukuu mu ama nti yɛfie deɛ seesei obi a ni hɔnom yɛbɛka so wɔdeɛ wankɔ sukuu yɛn nyinaa ɛkɔ sukuu yɛ mma ne yɛ nananom deɛ ne yɛn nyinaa kɔ sukuu na yɛn a awofoɔ no a yɛn a yɛ maamefoɔ no deɛ obi a nkɔ sukuu
na mmerɛ na woyɛ akola a sɛ woankɔ sukuu woyɛ adwuma bi ansa na woaware
anaa adwuma sɛ berɛ a ɛsɛ ase ma nkɔ sukuu nti no me maame de me maa obi me ne obi tenaeɛ
ɛwɔ kurom ha
yaa me ne obi tenaeɛ a nnipa korɔ no mekɔyɛɛ no house girl
saa
nti nteteyɛ a onipa korɔ no de maa me no ɛna ɛtumi ahyɛ me den a nso mede tumi tena ase no maankɔ sukuu na ɛso so no training a menyaeɛ no ɛna ɛtumi aboa me ama me soso maase tena mɛtumi atena no
ɛdin training na
maame no ana me ne ne te no ne wɔ no so so na wɔyɛ adwuma wɔtɔn nneɛma Ọtọ ni ma. Ọtọ bayire. Na ọkọ kwa nso kwa fa bayire. Ibi a. Wọ di sika bọ ma sene na me kọ. Me kọ kwa nso bi a adwira atabubu. Yaji. Na me kọ. Na wa kwa wa we wa funu akuafo no. Ti me kọ a bayire dudu bi a me ti me atuaka no. Na me tuaka ma no. E ma wo ma na ma kra ne se. Na ya bayire ni bi. Na wa maka aba be fa aha e kire se ya di aba sabre uyi ba yira ba kwa sampoa sampoa ka pre ba yira sampoa ya no ama ye ni pedu aye timi ndi ka kraka ndi sa ka kraka 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 se se me so so ni di ni ya me ware ya me ware ya so so na me so so mi kunu so so ono so wo ye na no ye adwuma wo GB Olivant
aha
wo ye adwuma GB Olivant store clerk afi ewo mu anu ose onye onu ankasa baye na ankasa na adwuma ana obeye story wo ye story ana wo ye ni se memra me hwe se woni hwa na kire sa me so me hwe ho aye de atena mu akosi se wo de firi mu a na me adom so so a me so ma atena mu a be si de
ti bu ware a na wo jai
ba ire kwanso ah say baware dia me hye me ni ma me ne side view me ma be me be ye me am business
aha
so ho he na business na ka me me ye no ene me kunu se o ma me nkoye adwuma e wo twoma na bibisa wonu ye adwuma dia ene ye se me pa na me be bo ano ye ye adwuma ne de kwa nkwa da ano
sa tien how say wajai wan ka sa wo business
ha me essa se min mi se adwuma na wono wo ye no eno ana be hwa mofra no
aha
an ha me adwuma na wo ye no eno na be ma ye adidi sika
aha
eno ana be tata dia ma nkwada na be tue school fees nti se me bua na me na ye adwuma no na me di ahwa nkwada no a na min mi se enye bone na se me bua ne na me de hwe na ye de hwa nkwada no
Oye kunu papa se odi ni sika nini na ahwe bulanu
sanity
ha jo wa hunu wa hefa
eh be ma no
ai
kuma se he ya
ah
kuma se he ya na be ma no fire atebubu
aha
ana me so me fire kwa o
aha
ha ke se yin na ha ya na be fi ya ya ware ya
nti wo ni wo kunu ye adwuma wo nye adwuma bi ka ho
oh na me ne ye adwuma ke sa store ho no ma na me wo no
mhm
e bia me so na me wo nkwada house guest kakra wo me nche nti bia anka me ta anka boto ba ko ne si ho na me sense ma nkwada no kwa chi ma kakra kakra na yeso ye de abo bia bibi kakra nya bibi na ba ka chere be ma safa ma me so wa wo be pese wo be nya wo bibi ya nti bi adwuma ne kakra kra bi anka na me sensen afi na anka me chi ade ba yire ne kokko no nyina na me chi ne odi mo ho sa dre nyina na be ma no ho so so no ma no kwa se me nya kye se se me nya kwan ma hwe wono na adwuma ne nti wo ma me kwa ma me nkwa ye adwuma ba bi
aha
e ya store no ho eh ti me te wono mo ade a na me hwe a me hwe na adwuma na nkwa da so ho a ye hwe me so me de ma me se de be ya eh bibi nge bibi ana beka se owura fabra we fabra ti bibi wo hono ma oso ya kakra na aso de abo a akye se moti me atena ase
yo matias se se dia nan sa wo hu mabebre ye adwuma sa nini mikunu ye adwuma ba akombe na kani no na yataye sa
na kano de na be ma ne wo ba ti me ye adwuma ba ko ebo atra ase na na de enti me ba sai sa sa na no dipa ani bire no dɔso be ma no wo no wanya wo de dwe foforo ho kwa nwe wo no wo ma ho
sa
ehe enti no so ba no so so wo di wa chipi se wo de no ho to so na wa dia ya dwuma na ontume na na adwe nya ne papa te na so ono so te na ho ya ne de na wo so ya wo de
aha
sa
ti saka samre no na edie adwuma na ewo kru ha se
Now, who said it? Yanomo dear, yet this is a kind of people do you know my name? You are Satan to my dear. Eh, Yapa, Emmy, Yapa, and Metisica. He said, and I have a catcher uncle, I said, who is semi flat to a richer to my uncle? They are down with my nephew, we are my name. And they mean me, I won't be a world with three. Your man, Emmy. A woman, or my name. The brown necklace, and so mark up myself for who didn't cut this idea. Ever cast all the animal day, yanny frown.
Now, Summer and Luna, who can walk, huh? Now, my mamma told me my old Juman.
Tell me, Summer, not. A man, ma, a ton near my old room.
A
genie man, a near my old ton with your boja for boja, and your son, I'm a papa, but I would master, and where you boja.
Aha,
where you boja, or turn ton near my mokiti, and I'm the same, and no money addy, you know, I never hope. A man, so you be torn to my no money addy. A patana would do me not a man, not a man would do me, not a man my age, ma.
Na e dana wuko emra na wuko ba yiri kwansu na marima wuko kwansu sana
David sabra de na mana na kwa ba yira kwansu ba yira kwansu na mana na kwa
dise
se pano kwa no to se se dia kesa Yamwa, a suminiska. Intino, did you look a crack, be a crack and mania? Mammy dear womb. Na pan was a so dear, aye, a didida, said the abaya, debia, a vina, some poor quiano. Timmy Papana dear Bertono, not a crack that so near the codija. Just said the anodi and near dinner, and near manca crank a crana over no say, do most near baby yibia. I can say, and also a barber on the side of Bayer, or some swan, even yet, then we rest carman. And ya, and Kaniaka, and in Shiaka, a crack.
Now, and then
a
woman
who told
you was store, drugs and
wine. I never draw stone on here, never draw stone wine,
who knew your pharmacist and now?
Kwa nunu wa nye pharmacist na uo lansis bia na ukwalifaswa uwe ton mreno na ichile ina uomu ye nese kisa uo pharmacist ansa na uwe timia ton dosto na first ya nanka uo lansis bia uwe timia ton mreno
na siya u edana u
So, many no pay operation by a so, doctor said, Mamma Minko Yang. And I'm a my guy, dear chair, and I say, Pan on one and two. Mani ne yase te. Yase te. Te ko ya me ya ya ne mi ru nyina.
Ne te si ni nyina.
Ne me ne so na nka un ho no so.
Na ho ani.
Na e dura me ni ne so. Na no. He e dura so ke se e wo ho a. Me hu ne se ni pa na e be so so me hu ne se Mary ni ana se e ku ye ni. Na so ni me hu ne se ni pa de ni pa a e ba nte so bi ba tia me a. Na nte e bi sa me se na ni pa o tia wo hu no ana no se a. E se me ne mo wone o verse na me hu se e ya wo ana bi bi sa. Se urade adu me kwa ye ye de grace e sha me dia ne me hu bi bi a. Na so me grace ne to wo za me hu ne she. Se me grace na me hu bi bi a. Se bi o ne ye na.
Nti wari okufu a uno musi so a musha asem ebirim kuko osuku ana bi no da so to mu da so yim ma ka se ka se na sa ka mo pen so musha asem
sa gre dia obi o hokura uhu na uhu no sa dia o te no o ma me wo musha asem no be gre ya u o ma o ho so so uhu wo mo a asetena no mo aye den no money at it. Oh no, I ain't a river, sir. Tonight, we are nice, so there we are no class, I said, yeah, what's here, no one.
This is a pan or ton. What we ton bear 5,000 a day.
Oh, sir, I did to Oma, let me out to a bear 20,000, uncle. Sadi to omoa sa na papa se ni we wetin ya to be 20,000 da ya to kura bi a 10,000 e weto weto
so we to omoa commission the commission e say
oto 1,000 bi a o dey 200
we dey pan 1,000 commission 200 no ama paper
and there be one out of paper no owa ama
paper no robes ka ani e chiti mo
ha ani e chiti e ya
sa me ho no ni o me ni ka 3000
aha
di pa 3000 ni commission 600 aha aha o me 200 for paper
sa
ah so ni paper na roba ha mo me pa 200 ni ma to no me to paper na roba
e dia we dia wa ma da kuri bi o ho no ma bi anu wa yi pa no be sa 300 ya na 400 no dia ko mo so so no no na bi a wa to pa no be sa 8000 7000 6000 se da bi a ta da bi a me ke pa no 10000 ta da bi a 15000 na en sa da no a adia ba che no na ke sa ma gi bi a fre mo no na ke sa e da sa na sanya akwa ma na se se mu aye de ya first ne de na ka e yara e ya na ka kra kra na ye na ye na se se ya me me ni bo de me ni ba yere me ni ba anche me ni ye yi diabetes
ha
nti ju bo de nkwa na bo de me to bo de 800 kra nsame
ha
ha ansa na ma pɛ de nkwa de yisusu bedi ɔhɔ ɛno ni ade a sɛ sɛ ɛ ti da ku bi a ebi a me yi bɛ sɛ 2000 2005 wɔ bra disa me gye paa no bɛ 20,000 ansa na me nya 2000 bɛ 20,000 soso ebi a na ansa da no a so ɔhɔ ti na kyerɛ sɛ tɛn bi a no na ɛka da wɔ ani ɛso nyame nti ɛyɛ ne kakra akra sɛ wo de obi ka na sɛ wo hu ka tutu a wo mɛda a wo. Wọ́n mú di máa yẹn tán rí a ní ẹ̀dí àkọ́má wọ̀ títẹ́ ìbí a náà ti ẹsẹ̀ yẹn sún yẹn ní kàkúrà àkúrà.
Na sisi di a, na èdè na ẹ̀bọ ẹ̀wọ̀ pan tó.
Bí edumadi a nka ho pan no a, ẹna stọọ no a, sada kuru bi na bi ẹkulẹ ni a bẹ yi baako, ebi a baage ni a bẹ yi baako, ebi a dọọmat ni a bẹ yi baako. Kakra akra no a bi na ko fo bi e ni bo bi e ni
na e fri e mra na u fiti asi bo e store na be si rolling time no na bags bag now, and a bag,
Bibia, na bibia menya bibia metogu bibia
ni market
bibia eto bibia benya bibia eto
na samre no na edi how ewo ajuma no mu
na bibia ha na havia no kya se wo kwa faade ba ya beto bia obenya sampo a oso oso akwa ho me kra no oso ka kra bi
oho
akwa ho me obenya ka kra bi se é um mocra é um ibi a conco é sidi bom na o dia é o ano a então na é tiro só dia né só só na tiro a surpresa na tiro a surpresa nesse seria tiro só pa a menos o ano que vem na que se se a de
na bem muito bem na hotina a papa
a hotina não está até nantin It's a three.
So every sad time.
It's a three. I come there by it. If you wanna, we be on control the dada. We tell be out surround airport. If you it's a three, no, I come there by it. When I'm in a dress,
Na sisi dia, Adriani oho.
Sisi.
I said,
The animal horses a woe. It's a tree, yeah, yeah. Like I said, you won't want to talk.
That's what you call it.
That's so young, talk better and back. 300, said the negative. And there will be a dear palmy and sap. 500, Who said more, ya pa?
No, I said, I'm a part of us.
So to the American, I see a male. Take your say, I see a net. Well, me mammy, well, no, me mammy won about for pet. Say so. Ne man and an answer for. You're quite by Adam. As I say, your money and my man could go or cry, no cry, myself cry, me no more. So I want to meet you. The pardos. Pardos.
I will cry, I will say.
Mammy won't see.
No, Nana, no, say, man, I'm with you.
I'm going to go to the house. Mancanity through. Then what do you fear? Can I have one or so? One, ye ye ku ya no titiru adwade ye so nkran na wo wo ye pedwade ye pa ko fo pedwade ye pa ti wo mu nyina so nkran ye wo
wo pa na wo kuma
ah o kuma a ha ko fo bebre o ho na
mi ni wo se e ko wo na mu bia atadwe na nkate
atadwe na jeni
ha
Gene, can a guinea, no copa, and a freak as
much.
I walk Genan, Carno, Ne Genan, as I dig in and get one. Home Quan and not a free by a chair and son, as I to one more at Adriabia, and the slim with the year back and see ever. Now, hold it, Gene. A tiger, and I can cut you and cut your surprise. A woman, any piece, a slim, a slim phone, a young cat, any baby. Tigan and then cut you and a sapo. A word, you must have did you answer to one of what I can say?
None in your mind.
The old quarters are passing with your post sapo.
I'm a
sapo. Take all phone and near one hand no more. Would be to say. Mr. Minta, you are Minta, ask the phone, you know, your German, I tied you in a supper. Supon Juan and your woman. Say, my mere son, to us, you Sapan and what it's ya. I did boy, no kunia, no soccer talk, who go out, the years, because you see, I die, baby.
Ntina
wo ma no pa mo so ye sapo le atadwe me papa no no o to koko na me ma me de wono afo mujuma na no oye ko mujuma na no oye
na antini a wutina ni nche oye kwa uni ana
debi no ye santini
na
Samre no na
ukopa
iri kwa nso.
Eje
ehotri wo ho se dakona ubemoka. Ensa ba ire die. Ukofa na obi kofa na we kofa na bebu a. Betimi abaka.
Aha.
Sabre he, ade na ebu a. Akaba. Ede.
I'm going to say,
I'm going to go to the house. Hana wa ma to bi na bi wo ho nti na ma ba yire no nti mi chere no otu chefo mu a se na aduane ho aye den no won wa di a chefo mu na se se ye yi eton na sabre na ye tu ba yire na ye July ho no mo no e ho de na ba yire na abu July na ba yire na abu pa sabre no eni market Enti de wo no wo bibi kakra no on ton no wo tutu fo mo de ahya ho wo de hya wa iduro dry season say ya na fe na na wo yi atọ
no we say ye ni market asin
mantes
say
e ni dada say
ni
price
oh ye ni price
e be bibi market Price
ni low. Ti wo
se wo se market ni ho.
Aha.
Che se. E bua na fofo.
Mi wo bi. Wo bi.
Ah.
We wo bi. We tune die, we ye tune die. Kwa na beto obi die. nte da bo na akofo nte sa wo so akra de kwa ba bia na wo so aso ade akọ na abo na akofo nte sa wo du ọhọ no mu no no wo wo efo ne kese a ọnfa mejo mu kra wo de begu ho wo de begu ho no ma twa dry season na sana wa sa tu atọ
Timo,
edra
side
no
na
wo tọ no wo dwom edra dwom na wo kọ efu. Wo kọ efu. Sa wo a wo tọ ne kase ne de. Wo ti me tọ na Wo kọ efu na wo akọ akọtọ. Ye wo kọ efu na akọ kọtọ na ka akọ fa. Aba.
Na samre no na edi na aye adwom no kọ so.
Se a qual se juma no é da coisa eh no ano se baile de mana uia é no ano uia se via o be fada dodo ana se o hwe se edua no kosra o be gya kakra aha o be gya kakra e tada bia na nsio topa ka kra ntimi nko wiram
ampa
so o ka ntimi nko Into the abanasa, like I say, also, we die pass or chronica, who says, form by one son, a word to me, Alco.
Matthias. Now, Pacho, what he been facing now? Jai.
Sir, by your name, man. Oh, me, Jai, Archie. If you say, every day. Tamo ana me nware ye no na me no bi te no ana na me ye ho adwuma na me ware ye soso no ma ba ba ni me kunu aye adwuma foforo te na e ho de na e ho adwuma no na ka ho
na mpato uware na wadi be mfisi
uware ye na me de be mfie adu
aha ti wani ni
ka so ya ji be se
Sí. Ah, ok. Agora can ir a pá, menha, be a duas som.
Ei!
Ah!
Sá! Isso é o meu filho, minha
mãe. Duas som. Essa, sei, a minha casa me voou 1945. Ah! Só me voou 1945. Isso me worry any me dey say 20 years. So ah. Fast as ever.
Ah.
Yeah, bra so no. Yeah, bra so no ye ni. Ye mo ye date ni ade ntimo. Sa wo hwe e bia na tam aye wo wo no. Na bibi occasion bi. Sa fasa him for no ni ade no. Enu na ye mpeni mfo no wo mo dey see how was wo ejina ye. Nti wonyi pani akacho se bra ye wo ni ye se ni ye se wo ho na ade ato otirimu nti wo wo a wo de wonni mo hwe kura no wo ba ni date na wo be di no eno na fa kan wo de wo ba ni date ne kan ha na no ano no
it's 20 years no
aha
oh na wo wo
ye ye
se wo 20 years
dada
Ena
Efri 1945 ebe se saa bi.
Aha, che be 25. Na e wo.
Na
e che. Wa mu amani. Me se
sabe, sabe
Ah, se mi abo pa ma efe. Ndi asana, u be ni obi a betina no. Wa ni adwuma fufu obi a.
O na me sha. Na mi sha.
Mi
ya akora akato na ni pa akora ni te. Na mi sha akora. Na mi sha. Mi be ku ma se na mi sha pa. Ti ni pa akora te mi no kura no. Mi ni ye na mi ni me ma me na me papa e tira za na mi wo wo mo. Ah.
Na e da na wu ko ba ye kwai so. Na ye yi ba ye mo bo de ti se na na.
He. Tebi se de na kura de mi hu fa akwa se bo. Baby, I said, that's why I don't know more.
Why? Alaba.
Alaba, no, I am. I was station, huh? I want to know you by your hair. I want to know you, Jack.
I need
a full
alaba.
I want a woman and a year.
I'm in a pocket car.
I want a ye yi ba yire no mun ya de e wo na na ye boda na ye yi ba yire
sa
ah na ye ke ka ya yi sa ko osoro ho na ye sa ke ka ya sa yi ba ye ti se se kura edwam ho ba bi kura ho no mu ana eh e wo kura bi kura fe mi kai kura sa ha na ye se ye se
na sa mi na no na ba ye hi ma wo ho ana
Sabrina and a by him out.
Hey,
ah, Sabrina and a by him out. By him, my friend, I'm also. I'm also a tabas. A tabas, so would me and mammy, I'm a son in a dow. A son now, I'm a son. Ah, a son now, baby, I say, I won't see a brother, say, be son. Then, yet, it be so wonderful. I'm going to my man and our friend, I'm a son, I know you're buying him out.
Now, Obika Chemi said, a double for now, gal for a mope, say, or mope tongue, by you don't know. Now, you're quite to quack. Sometime in our war,
Sabre de na mi me firi ba yire mo Sabre na ma ware se mi na e kire kire ya
aha
e kire se ga wo fo no pese wo mo e gi edwa no
aha
na e kire fo no so so mpene ti e ma wo mo basa basa ba Sabre de o se na ma ware ma wo wo kura
sa
e de
na to kwa ba se
okay Sabre na de se ga wo fo no na wo mo aso ye kwakwan so na wo mo de wo mo de ho nrobo ati ka no kese na atwirfo na ye adwuma no na wo mo ye kwafa na gawofo no ana hweso ma wo mo wo mo na ye wo chuma afo wo mo atimeton ye bibi ati wo mo ye ye afi ye hu mo no na afi wo mo ahya sese wo mo aso bete ye ho aye ye adwuma na no na ye ne se ye ma wo mo agye adwuma ne ye esa se ye wo mo kuro mo ne ha so ya ma o mo nye e da ma to kwasi wo mta bi se ekwa na anye ye kese sabre no emwa na kese wo di si wo he ma no e ma sante he ma
sa
e si anu se se wo mo e be ye ye wo che man ni ahwa ye hwe na ni hu kwasi wo ma ba ba gi adwuma ne se wo mo be ye na so e na mo se sabre sante fo ma bi no mo no yadi ahu ama wo mo dida woni nti no na kire se wo mo soso e boa wo mo se ya mo ama wo mo sika wo mo ama gawfo no ma ma ni sika na yadi akwakwan so wo ba na kire se wo ti e kire no wo hwe
so na de je se wa nko kra ni sika e ko nti wo ba wo ni beche
ha
aha
ze se de mo akọ
ha o say say momo de gawo for no de wo mo antime nkwakwanso no
mhm
ma no aneko
mhm
say say de gawo for no kura no wo mo ni adwuma no mu kese wo mo ni bia mhm say say de ma no aneko ye kwanso ana wo mo a ebe yi ya de na kese wo chima afa wo mo hweso ma wo mo akeke
mhm
gawo for de say say wo mo enu nda ni ama kakra kakra bi na gawo for no wo mo e control no odwo mo ho no mm
ai wo mo no so ti se
David ka fo no no so ka se te sa ka anu a ene ba ye o de ba na o ka ye ni ni a o de ka ni be si mo apa na o ko fie wo mo a unya kira na ba ye na bo a wa wie wo no a be yi ba ye na ato a bi bi a
sa
ah and that's what they want when you have a set room.
Uh-huh.
And that is, oh, we are quite senior. Now, who will be to sell it to me? I would buy it and about a bad day. Would it be, what do you mean, so some of them? I'd buy it and about a man and I'm a liberal. Tim, if you cry so bad, pa, no, my back, I tell me, it's a baba. No, no, I'll be sure by it and no way, my child said, be a woody. No, no, I told him, said it. So I read about you that would drink baby. I have one arm with the other and the air to ya. Well, that tissue, I'm the actor. I'm a man who's the kind of my crop of purple for a barber to come. One young woman. Yes, I know one way. 2 pounds, you need the only uncle concern at the bar pile. I said, what the old day brand? Oh, bah, now what the actor and I married Noana. Well, no, but try to do Muskanya now. Sanya.
Hey, what about you,
Tony?
No,
I said, Edumano. Aha. Edu, baby. I said, yeah, yeah, no, I
said. Sanya. Now, and then I wouldn't you know your store, no. I dear hot tree or horse a beer dark or not with my boca.
Okay, yes, so tell me, dear, send your bearman one. Where are in expenses? Oh, no, good night, my home quenta, no, dear, me, me, no home quenta.
Oh, sir,
and there were no one, was an idea. I won't walk off any yama, or bar, no, so if I get some poor namidiag, if I get a poor namidiag, say, no, dear, no, me, no home quenta.
Oh,
what people say, what do you, you know? Like I say. Na hu ni se we wo tone se ye tone se wo wo tone se nti no na kye sa me soso me kwa ne namfo no ma na woni wo mo ye adwuma no me kwa na wo mo ma me enia ma no se de dodo obi a me pe bia na ye de ma me ma nya sika kura na ye de ama me me be ton wa na me de wo sika akwa ma wo ah sa
ti wo go so ton kakra anta na wujai
ah me to ya be se fie be se du ana de buru
sa sa o anta na wujai oh enya o
to chale to chale
na when ya unima wa hin fa drugs no wo se wo kuno dan fo no wo wo store ana
ah wo mo store so akase akase wo edum Timmy, quiet, we'll go on one or no hour crying run about.
Aha,
Timmy, quiet, no, I'm mammy. Namedy, I do good. You're trying to be sick out for money. They wouldn't be so sorry. Namu was the kind of crowd out, my court baby, my court turned up the other back. Not me turn it a crack, and some pass one and I'm a young.
Oh,
yeah.
Tiwuko soon will come to
my bear and fear you. Son, I'm a young.
He said, Uncle,
I'm in our year school, sir. Ah, Uncle, I'm in your school, and me, yeah, it will be a make us say. And near my year, dear, your sickest of
father's
sister.
Sana warren.
Hello,
what's
that? Ah, first, and I'm a warrior for an idea. I know you have your mother, you will write, and I'm a sort of tomb what you would do.
Uh-huh,
tomb what you would do. A tomb what you know, what the bear stone and why I ever said. So, our car went to Alpha Fanny, a man, who knew being from one man, to mean God, what the other turn, I'm a member of one man.
Na
sto
no
haya sto ye sto ye
na o kuno so ti
na ye to wa pata ha
aha
aha ora na ye te asa na ke ne be nya da wo fia
aha
e sto di a chapa
ah sto ye ba gere na 1047
hey
ah ba gere na 1047
sata mudana ke 2097
sa gere de sa da na de na wo bi ka sa na ye Na ka ti ade sa be ye na so so de. Ka ni de na ye ti ave ko mi ni de si. Ni. So ade. E ko bi mo di no ma.
Oh.
Sa. Bo de no ka mo ka mi nti. Na so to na ko fa pan so.
Oh de bi.
Na o to
me turn the drum oh a pass of one at the bar na ye 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 we ka kra bu ha no di anu ama
mhm
di anu ma wa e bia sire nu e bia sire nan na wa to na usu abo abo a sapo a ka pre da ba se se ne sa u ba ton be we bia no ya ho be se sra ko wo nya de obe nu adi na u ko be bi
Now, who ye dey say who brought your tongue in terms of what up by it? Now, would you like to talk about why natural?
Selling it, I joke, yeah. Somebody, I mean, you control body. Nti bra me ware ya me ja ba yire adwuma no. Na me ware ya no. Ti me ko wura abodi mu. Ti bodi no obi di ba wo mu de ba ka no be si wo no ma siti no. Ni ya yiyi. E ma no. Bodi to fo ma ni ra ni ya yiyi. Na ya bo abo anu aku 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 aku. Wa be wa be twa bo anu ama. Otwa bo ma wa. Na udi anu a. Awa na so so. Ba twa akonwa esi wo. We say, and I get the Obey Yan, we had the Obey Dinah Yahoo, Passo Slav, Porta Pool. Up a girl just said, I'll call.
Sad,
and here, you know, but you're over the back. You'll be a what's this? We are a nine room, some poor. Now, what's this? Now, yet to talk. When you're the obedi, when you're the obedi now, when you're Hokapra, now, so they are put up a quarter, they are well out called there.
Yes.
Oh, baby, and the one I can't come. No, I said, Miss, Uduru Krum one of my. Why, I answer your hand, was said, I sit an animal, the more thing. I sit an animal more thing. And they wouldn't be no more. One more, I can carry say, Bia, Yababa, boy, I know. One now more feminine home, more feminine. Pay about that, Master Pa. Ejina ebe bua upa se obi pese obe bua u abain Ghana abain na America abain se ofese obe bua u ejie ebua na ebe bua upa emua de bua mi a ebe bua mi o emua de ba bua mi de se se bi akwi awa be nu wa hu no mi na mi so ma aka ma se tremu asamu a kire wu ebia wo kwa wo se obi a be kwa to mi ma mi bi na se tremu sa tie ni sa tie ni enti bia fridge kura ba ku ya fa kwa ma na odi beto nsu ya eno ebo anu a bia so wo de me kire no ebia bibi se mu de kwa ma no a eno so ba bo anu a eno ambo anu a bia no no so wo de me kire no a da se se de ya se tremu asa mo antwa ma ni a me hwe ye de a ya se tremu na e de
ai
se tremu mo de
Nanso abai on to me who a day na a bear asitina na to say and ya ding.
So already on why a dinner and ya ding, mano. When I woo Raman, nobody I'll cut on the better man who say a city no me. One won't be that. Would you body a crowd won't be? Would be get on a fua the eye checker and would travel. It one won't be. Sabi, tell it to your quiet years, Kay. What would you have? Kay, a quarter at your Jessica. And no quarter at your Peter Sika. Oh, quarter let. And that's what you said, would you have a car? Wouldn't this a car? Wouldn't Sir Eddie? Oh, pa. Mark, I say, I'm so so. If you are on why you would have a pie, this was so 80 years. It been tea.
Sana, do not want to know the one that's what you saw. No,
now who goes to brush your car? So, who is so called public toilet? Yeah, who bet you a car?
Some hot the Hong Kong. Well, when you were chain, your betches are
a great car. I would so called public toilet. You have a chase car.
Aye.
I don't know, Yama, what happened? We have been now, but in talk.
So I was alive and to say, hey, you. Yeah, you never be brilliant, sunny to that stage, you know. Oh, yeah, must preoccupy whom and crank a crank a crack. No, be educated, a bear educated, you can't nominate yourself. If you are saying, be a some time to come, no quarter to you. no one can be a precope, nothing, cotton to Chiaria.
A quadra, yes, as a new crab, or Kosuku, I see, or toilet, let toilet in now, quite just as if I to Antibra, a rich Ababasa.
Aye, Nancy, who I brought to a view of school, now, young chap. So, because qua, now, toilet be was school. Tea, and can say, or be quite among things.
I'm not going to be able to do it. Mr. Sumisha said, the tall wind, supper, and car, by your yacht, for quiet yacht. To be able to, hey, I like that.
See, I like that for now, a ton of money. You, my dear.